African princess. Tulianza zamani, bugana tena tukapendana na yeye. Tulianza zamani, utoto ujana, kugombana kupatana na yeye. Akili nazo zimeshapotea na sijiwezi mazima mikwa kinyanga nyanga. Nikimona joto majasho kulowana, na data mazima mi mtoto wa mama. Yananoga mapenzi, ni matamu mapenzi. Mi moyo wangu ti 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 ti. Wali mwangu wapendi, washa semaga mengi, eti naweza kukuchiti, kukuchiti.
Oh, totally.
Kupendea wewe ujisiki, hata na maneno yao yasiki. Au misiko sawa, maneno yao yapunguzi power. Watamaliza waganga na manabi, hata wakoge madawa wakufiki. Au misiko sawa, maneno yao yapunguzi power. Narudi na hii tena, kichana na wewe mapenzi sirudi tena. Wengine wanitaki mema, story za uongo, madrama na masinema. Apendi pesa, apendi show,
ananipenda tu.
Iwe chumbani, iwe jikoni,
ni mahaba full.
Najisema love you,
me I love you too. Na ndo mana
yana noga mapenzi, ni matamu mapenzi. Mi moyo wangu ti 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 ti
ti ti ti ti.
Wali mwengwa wapendi, washa sema agamengi. Eti napenda kuichi, 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 kuichi.
Semaga mengi, eti naweza kukuchiti, kukuchiti.
Comic Slicer.